ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimi imana Ikiganiro cy'uyu munsi kigizwe n'inkuru ndende inkuru z'abana bashaka ababyeyi babo ababazi bababuze babareba n'abatara bamenye abatandukanijwe n'amage bageze mu mahina ababyirutse babona base ntibabone ba nyina abatandukanijwe n'ababyeyi bagashyirwa mu bigo by'impfubyi bibarera ku manywa kugira ngo batirirwa muri gereza hatagira imbugirira abana aho ababyeyi babo bari bafungiye murumva n'inkuru y'umwana wasigaye ari umwe rukumbi ushaka umuryango mbahaye ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka gasaro kaburaga kabona rero shaka gasaro kaburaga kabona wikikintege shaka gasaro kaburaga kabona shaka gasaro kaburaga
Hashize imyaka 28 umwana w'umukobwa yashyizwe mu kigo cy'imfubyi cyari Kigali muri Gasabo yahavuye ajyanwa mu kindi kigo cyari ku Nyundo nyuma aza guhabwa umubyeyi umurera uwo mwana yitwa Chantal w'amahoro icyo yibuka nuko nyina yafunzwe atuye mu karere ka Rubavu murenge wa Rugerero akagari ka Muhira mudugudu wa Gatebe ya mbere
Ndakinganye mu kiganiro ndashaka kubona famiye yanjye mama na papa
Urashaka papa wawe na mama wawe byagenze gute kugira ngo ube utabafite bombi
Nge kumakuru mfite mama yarambyaye aranda antaye agakaje kundira muri ofirinto bamufunga nyuma yaho ofirinto yabanshizemo yaje gufungwa bayinkuramo banjyanye musha imusha naho ndahaba ofirinto yafungwa bamanura ku yindi bahano kuyabaga ku Nyundo nayo yararangiye barayifunze bamaze kuyifunga nabuze aho nerekeza njya kubana na wa mama wandeze muri ofirinto y'imusha akaba mama yarafunzwe azize yuko yataye umwana uwo mwana ni we ngewe bakaba bambwira ko kugira ngo yajye nagendera ku izina rya Nyirangirente uwa Mahoro Chantal Nyirangirente bambwira ko antaye ansiganye agapapuro mu ntoki k'ayo mazina aho hantu yasize ni ku babikira nayo ngo ni yari ofirinto iyo ntabwo nayitinzemo nayo ibaye n'umunsi umwe bataba yinjungamo
urebye ku mpapuro ushobora kureba ukamenya igihe bagushyiriye muri iyo ofirina
impapuro mfite ziratandukanye n'ebyiri imwe iriho 94 indi iriho 98 ntabwo nzi ukuri muri ibyo byombi
urwa 94 ruvuga iki handitseho iki
handitse yuko nakuriye muri ofirina igafungwa neza ni naroke akaba ariyo yamfashe inkura muri iyo ofirina ikaza muri ofirina ku Nyundo
nta mazina ya mama wawe wigeze umenya
ntabwo ndayamenya n'uwo mu mama ndi nacyari kuyamubaza ari kumbwira ngo hari umudirigiti hari umudirigiti byasaba kubaza
uwo mu mama wakureze yitwa nde
andutiye Cerezariya
atuye hehe
Rurindo
abamufunze baramuzi badufasha tongere gusubira inyuma gato kugira ngo tumenye abamufunze abari bo naho bamufatiye kugira ngo bazadufashe kumenya uwo ari we yaje kugusura muri Rufurina utibuka izina rya riryo hanyuma iyo rufurina bayifunze bakujyana muri rufurina y'imusha
yego
bayifunze bakujyana muri rufurina yo ku Nyundo
yego
iyo bafunze mbere utazi uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akuvunguriraho ngo akubwira uko ushobora kuba yitwa
nawe ari kumbwira ko ntabyazi we ari kumbwira ngo ntabyazi ariko ngo byasaba ngo tubaze direkiteri w'icyo kigo cya mbere nabaye
icyo kigo cya mbere wabaye mu kitwa ngo iki nandi ko aricyo nshaka ko arimo nkuba ko aricyo nkubaza
nicyo nandi nshaka nawe kumubaza
niba hari umuntu wakundanye n'umuntu akaza kumva yuko yafunzwe kubera ko yataye umwana uwo mwana aracyariho ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Chantal w'amahoro
Nyirangirente
naryo ndaryongeraho ni byo byari ryanditse ku gapapuro yagusiganye ariko ntabwo wambwiye ahantu yagusize bagutoye he Turahera kuri ayo makuru dushakishe tuzavugana n'abandi barimo na Mukandutse Cesaria na bazadufasha kugira ngo tubone makuru ahagije tuzareba nuko twagera muri iryo shyirahamwe rya Hope and Home kugira ngo nabo badufashe kubona makuru yo kugira ngo tumenye neza uko wavuye aha ujya aha n'uwahagushyize n'uwakujyaye tuzamugeraho. Nagira ngo Chantal w'amahoro rero ngushimire kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga ukampa makuru meza ashimishije na hero kugira ngo ngufashe muri iyi nzira ndende yo kugushakira umubyeyi ababyeyi ndetse n'umuvandimwe Muteshi ushobora kuba ari mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda cyane cyane ashobora kuba ari Burayi ari muri Amerika cyangwa se muri Australia aho yaba ari hose cyangwa muri Canada aho yaba ari hose wamenya amakuru y'abo bana bari muri Fena y'Ukunyundo muri 1998 yadufasha no mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tubahuze. Chantal w'amahoro ndagushimiye rero kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ndagusaba gutegereza wizeye uzajye umpamagara nanjye zajya nkugezaho amakuru uko ubushakashatsi bugenda bukorwa. Ngaho gira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Tumaze kumva amakuru Chantal w'amahoro yaduhaye, twashatse umubyeyi wa Mureze ari mu kigo cy'imfubyi i Kigali, nyuma akaza kumuhabwa kugira ngo amurere nk'umwana we mu mategeko. Yitwa Cesaria Mukandutiye, atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ntarabana, akagari ka Mahazi, umudugudu wa Kayenzi. Oui, allo, ni Madame Mukandutiye tuvugana? Jewe ndi Venuste Nshimiyimana, ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ngo nari mbahamagaye kubera ko navuganye n'umwana mwareze, umwana witwa Chantal w'amahoro. Muramuzi?
Ndamuzi, twaramureze n'ndamufite.
Yambwiye yuko rwose uri umubyeyi mwiza, wamuhaye urukundo kandi wamuhaye n'amakuru meza, umubwira uwo uri we, umubwira nawe uwo ari we. Akaba yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ambwira ati umubyeyi wandeze Mukandutiye yambwiye yuko yankunze ariko atari mama wanjye. Ati nabonaga ruye mama wanjye atari ko ambwira yuko atari we wambyaye, uko mfite undi mubyeyi. Ubwo rero narinje kugira ngo nshobore kuzuza amakuru kugira ngo nshobore kumufasha kumubonera umubyeyi. Mufite akanya gato ngo tuvugane? Murakoze cyane rwose, uri umubyeyi mwiza.
Murakoze cyane. Twavuganye ejo, ndivuga ngo nzashakisha nimero zanyu.
Yego.
Noneho nzababwira amakuru nzi. Namwe muzashakisha.
Yego, ayo makuru rero niyo anzanye. Niki uzi?
Ayo makuru rero nakoze muri Serena muri 1995.
Yego.
Mu kwezi kwa 10 nibwo nije muri Serena, yakoreraga mu Rugunga muri kuri ahantu hari kuri Francaise. Mpageze namusanze, musanga ari umwana muto ushobora kuba afite nk'umwaka n'igice. Noneho amakuru namenye ko bageze bazana abana bavanye muri gereza bakabazana bakirwa kimwe n'abandi bana muri Serena, umugore bakabasubizayo bikaigihe bamenyeye bakabarekera aho ngaho. Noneho baza kumurekera, bavuga ngo mama we ngo yapfuye. Ko yapfuye bamurekera aho ngaho muri Serena. Ariko ngo nta yandi makuru yandi. Nyuma twaje kuzabona na nyine biba ko bagenda bajya mu kindi kigo ku Gisenyi, biba ko ngewe njye kubareba nakundaga abana cyane, ndabareba ndamwibwira ko nakoraga mu kigo yakoragamo, biba ko n'igihe bagiye kubasanga muri famiye dakeye avuga ati ndashaka mama wanjye ngo yitwa Cesaria baranshakisha, nuko biba ko mubere umubyeyi ngo naramwandikishijeho n'umwana wanjye. Nubwo bitabana Cesaria ryaba yagiye ariko ni umwana wanjye byemewe n'amategeko, nagiranye mfite amasezerano na Leta ko ari umwana wanjye. Ariko akajya ambwira ati naruse mama mbya. Naruse mama buri gihe. Nejo yambwira ati naruse mama. Anke nirero, nizondoto zawe, zizali mamo, nhaza wera puu. Nile kanza shaka numerozo kuzuri Amerika, mbagire ya makuru kumeze, nunu tuza shakisa, kukwara wana wesho wa jaba waneka, baba na wabijia igulichu. Nune uha mbira gango, wakura gamuri mulipeveka.
Yego.
Na mbira gondi za magara murumu nawe, ameno meroze, mbazi.
Bakaza gukina bavugaga izina ry'umwana bakaruvugana nyine ayo madosiye se wa mugani wawe yagiye hafitwe nandi yagiye muri ministeri y'imibereho myiza y'abaturage ayo madosiye yagiye
ntabwo mbizi ko kiba baragifunze basi abana babimurira Rwamagana niho bamaze igihe kuva muri 1970 kugeza muri 2000 babana aho ngaho bajyana
umuntu agenekereje yakwibwira ko amadosiye nkayo ibigo nk'ibyo byacungwaga na ministeri y'imibereho myiza y'abaturage uwo nguwo rwose yaduha amakuru afatika
yaduha amakuru
kandi nimero ze urazifite uzamuhamagara cyangwa wazimpa nkamuhamagara
ntabwo uzageze rero ntahamagaye ntabwo ndabajije nimero ze ngo mubaze noneho nzamenya amakuru bari kumenya amakuru nzabwe Chantal amenye nimero zanjye ndabahamagara nanjye
mbabwire waba ari wowe uyu mwana w'umukobwa Chantal yambwiye wagiye kubasura wigeze ujya kubasura uri mu modoka itukura wigeze ujya kubasura ku nyondo uri mu modoka itukura
oya nagiye neze tagisi
bisanzwe wateze taxi zingizi zigendamo abantu benshi cyangwa wagiye muri taxi igendamo abantu bake
muri tagisi yabamo benshi ariko nagiye kumusura hari undi muntu nagiye gusura ku Gisenyi w'inshuti yanjye ndarayo buracyo mu gitondo njya muri urushorena ku nyondo
ujye muri rushorena ku nyundo uwo muntu mwari w'inshuti yawe wagiye gusura yarakujyanye
oya
warijyanye
yarijyanye
wigeze umenya se ko Chantal afite musaza we cyangwa murumuna we muri rushorena
oya
hari uwo yita musaza we witwa Emmanuel Kayiranga Kanama uramuzi
oya
harumwana n'umuhungu yambwiye ambwira ko yitwa Manuel Kayiranga ufite n'indi zina rya Kanama ambwira ko bari kumwe muri Rusorina kandi ko hari umuntu w'umubyeyi waje kubasura akababwira ko bave ndimwe
oya
ko Chantal ambwira yuko nyina yafunguwe ukambwira ko yaguye muri gereza birumvikana makuru Chantal ampa namakuru y'umwana wowe niwe mukuru hari amakuru wigeze wumva ko ashobora kuba ataraguye muri gereza kwa ahubwo yafunguwe
oya ndamakuru numvise nsangeze mu Rusorina bambwiye ko mama Chantal yapfuye
ntabwo ugeze umenya amazina ye
oya ntabwo nayamenye
ntabwo ugeze umenya aho yakomokaga
oya ko buri muntu yabaga afite abana ashinzwe kurera mama wari ushinzwe kumurera bwite amureraga bwite nawe amakuru ntanga nawe niyatanga nawe niyo yavuga ko bavuze ko Chantal mama we yaguye muri gereza
nta bandi bana yari afite
nta yandi makuru nta uzingo fite mu musaza we nta uzingo fite mu mukuru we
uko biri kose hano ni gihe cyo guhoza umwana w'umunyarwanda Chantad w'amahoro ufite uburenganzira busesuye bwo kumenya inkomoko ye nkaba ngushimira wowe kimwe n'abandi babyeyi batandukanye bamureze bakamukuza ariko cyane cyane wowe wamuhawe mu mategeko ya Leta y'u Rwanda kugira ngo ushobore kumurera kandi urakujije ariko mboje n'umwanya wo gusaba Leta y'u Rwanda ministeri y'imirimo myiza y'abaturage n'abafite gereza mu nshingano kudufasha kumenya izina ry'umwana w'umukobwa cyangwa se yaramaze kuba umugore yari yarabyaye umwana yarafungiye muri gereza du Nord-Saint-Trent duhere kuva muri 1995 ntabwo tuzi niba yarapfuye 1995 cyangwa 1997 ariko aho ngaho tuzasaba yuko twazamenya twazagera kuri liste y'abagore bapfuye icyo gihe kugira ngo turebemo wari ufite umwana witwa Amahoro Chantal Nyirangirente yego
Nyirangirente na bakozi bo muri ofisi bari mu isi
ntabwo ari aka papuro nyina yasize amubyara ukubera iki Chantal yibwira yuko ari izina ngo ryari rinanditse kuri ku gapapuro nyina yasize aho yamusize Chantal afite ubundi buryo avuga amakuru ye busa naho butandukanye n'ubwumbwira ariko nk'uko nabivuze ndafata ubwumbwira kubera ko niwe mukuru umwana harijya batibuka
ibyo avuga nibyo namubwiye
none se hari aho ambwira yuko nyina yafunzwe kubera ko yataye umwana
ntabwo mbizi
ni impamvu nanjye nabigizeho ikibazo namubajije nuko niba umuntu yataye umwana nyuma kaza kumusura ntago wamufunga we rero aziko nyina yaje kumusura noneho bakaboneraho bakamufata bati wari warataye umwana ntabwo byaba ari byo nanjye namubwiye ko bitaba ari byo kubera yuko ntabwo nta butegetsi bubaho
bazanaga abana bose muri rusange muri Serena bakazakira n'abandi bana ngo bakure mu bwigunge no kuvuga muri gereza none bigiye kiza kugera bamwe bakaguma aho ngaho nyine bakagonza bagafungwa noneho rero bamurekera bavuga ngo mama we yapfuye aguma aho ngaho ntibamusubizanye
urumva ko nta bundi buryo Leta yari kubigenza uretse kumurekera aho ngaho kugira ngo ashobore gukura no kugira ngo agire amahirwe yabonye yo kugira kubera ko Leta ntabwo ifunga abana niyo mpamvu yari yarafashe icyemezo cyo kubavana muri gereza kugira ngo bagire ahantu bakinira bakure bameze nk'abandi bana kubera ko ntabwo byemewe ko abana bakurira muri gereza nk'imyana ntabwo afungwa
murakoze cyane ndakurikirana amakuru ya ndabazanzabaza amakuru y'uwo Beatrice wakoraga muri tegeka mubaze niba yabazi neza ahantu amadosiye yavuye muri Orferenda aho yaba yaragiye
hari ikigo cyitwa Hope and Home ngo gikorera hariya ku Gisenyi ni ikigo abana banyuragamo bavuye muri za Orferenda ntabwo nasobanukiwe neza imikorere yacyo icyo kigo waba ukizi ariko akinyuramo wari utaramufata nko kugira ngo umurere wari utaramuhabwa
akinyuraho ashobora kuba ahubwo abantu bakoragamo ari bo bamuzaniye ariko bamwohereje araza kuko yarizanye nta wamuzanye yari afite bamuhaye umubyeyi aramwanga umwana aramwanga ati ntabwo mushaka ati ngende shaka sezari yari wandeze niwe shaka ubwo rero arangije abo muryango w'umushinga nibo bampamagaye barambwira bati Chantal umubyeyi wamufashe yaje kumutwara aranga ngo niwe ashaka uri tayari kumufata ndi tayari ntabwo narwanya umugambi w'imana barangije bamwigice bati genda usige sezariya tuzagaruka kwa gatanu niwe tuzi tumukuzane tumugushyire ku mugaragaro
Nagira ngo nkubaze kumva umwana avuga ati ni wowe nshaka ni wowe wandeza kanga umubyeyi umwe agahita mundi agafata imodoka akaza akagusanga yakumbwira na gurukwiro n'urukundo rwinshi cyane ambwira ati ni wowe umubyeyi wanjye mbwira warabuze ngo ntabwo ari kwanga umugambi w'Imana bakubwira ati umwana aragushaka wahise wemera kuki utajijinganyije wumvaga nta ari Imana imukuzaniye ku Banyarwanda n'abandi babyeyi bose bakumva muri kano kanya ku ijwi ry'Amerika guhabwa umwana w'urukundo nk'uko ndamwita umwana w'urukundo n'urukundo rw'Imana rwamukuzaniye nk'uko bivuga ukamurera ukamukuza iyo nzira y'urukundo rwo kurera umwana utabyaye ariko ukamurera nk'uwawe na n'ubu ukavugutse ni umwana wanjye nawe akaba kwita mama umwitwaza izihe nkoni kugira ngo iyo nzira muyinyuremo neza Shizariya Mukanduti uri umubyeyi mwiza ababyeyi nkamwe yo mbonye akanya ko kubavugisha hano ku ijwi rya Amerika ndabashima ku mugaragaro
ndishimye cyane kubona njye mbumvise njye mbumva inshuro nyinshi inshuro nyinshi mu gitondo fungura radiyo nkabyumva ariko bikaba kuzifata byazara naniye nibyo kwavuga ngo mbwire ndazishakisha nomero nzazibona nzabahamagara mbabwire
yego
ko nanjye yavuga ati wowe nigeze gufata urupapuro yandikira Imana ayibwira ati Mana wagabaye nkabona umuryango wanjye nubwo batangira nk'uko yandera wenda nkagenda nkababona nigarukira hano ariko nabona umuryango wanjye rero ndabaye cyane kwandikira Imana isaba ngo nzabone ababyeyi nubwo ntababona yavuga ngo ngewe ngo ntabwo ngo nabonye ntabwo nakomera ko njyana ngo kuko ngo bashobora kutangira nk'uko wandera kikifuza kora kigira kenshi akahora barota buri gihe yavuga ngo yamurota vuga ibintu mu isengesho umusengero umusabire niba ari iby'Imana wenda twemere ko wenda atari we wapfuye ari umwe
nkunda kubivuga hano mu kiganiro ni nako kwemera kwanjye ngenderaho igihe cyose tutarabona umurambo we nemera ko umuntu aba akiriho kubera ko hari abantu bamwe batubwiraga yuko bapfuye abana bazi ko ababyeyi babo bapfuye tugashakisha twagira Imana hano kuri Amerika tukabona abo bantu bariho urumva rero
ukora igikorwa cyiza cy'urukundo ndagushimiye cyane njyambyumva njyankurikirana buri gihe nkumva ababyeyi bahuye n'abana bahuye n'ababyeyi abana bahuye na famiye ariko kwitanga ugira ubigiramo buri gihe nawe uri kubaho
murakoze cyane n'ibindi mwebwe mumpa imbaraga zo kubakorera
imana igira gukomezamo gufashe babone ko uri kuba wabigizemo uruhare n'umuhate
murakoze cyane n'imwebwe mudufasha kugira ngo kino gikorwa n'iki gikorwa cy'Imana gishobore gukomeza ndagushimiye cyane kuba nagutunguye ukemera kuza muri kino kiganiro umwana wawe Chantal yarampaye nimero yawe ati umuhamagare ibindi ntakubwiye arabikwibwirira kandi uramfashije ndakomeza negeranya amakuru kugira ngo turebe hamwe twese uko twamufasha Imana ibishatse nasi umubyara dushobora kuzamubona nasabye abantu bose bumva ijwi rya Amerika ko umuntu wakwiyumva akibuka ko icyo gihe akumva ko 95 yabyaye umwana akamujyana n'umukobwa waje gufungirwa muri gereza nkuru ya Kigali 1930 uwo nguwo nawe yamenya yuko afite umwana w'umukobwa w'inkumi mwiza akamenya yuko yitwa Chantal wa Mahoro kandi mu kiganiro agasoro kaburaga katunyura kugira ngo tubahuje ndetse tukanabahuza n'umubyeyi wamureze ari wowe Cesare yamukandukiye kandi nkwifurije nabi kugira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane kunyohereza mesaje mbone numero zawe amandi bakuru nzamenye nzakubwire.
Agasaro kaburaga
turacyakora iperereza ryimbitse kugira ngo tumenye koko niba nyina wa Chantal wa Mahoro yarafungiwe muri gereza nkuru ya Kigali 1930 niba yarafunguwe nk'uko umukobwa we abivuga niba se yaraguye muri gereza nk'uko Cesare yamukandutiye yabitubwiye Minaloc yajyanaga abana bari bafite ababyeyi muri gereza nayo izadufasha kumenya urutonde rw'abo babyeyi ahari amakuru hose tuzahagera.
Shaka gasaro kawe muzakabona
madero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kinegeye
shaka gasaro kawe muzakabona
shaka gasaro kawe
undi mwana ushaka umubyeyi we ni Dukuzumuremyi Esperance aravuga ko yatandukanye n'umubyeyi we Nyirandorimana Priscille atigeze amenya amaze gutandukana n'umugabo we Sebagabe Edi atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Kavumu umudugudu wa Mukoni.
Ndashaka kurangisha umubyeyi wanjye mama wanjye.
Mwabudaniye hehe kandi ryari?
Twari tukira abana atandukana na papa tukiri bato, papa tujyana kurererwa kwa nyogokuru, ubwo ntago twigeze tumubona ntituzi n'isura ye.
Ubwo hari muhe mwaka?
Bashaka kuba baratandukanye mu 1987.
Mama wawe yitwa nde?
Yitwa Nyirandorimana Priscille.
Papa wawe?
Yitwa Sebagabe Eli.
Abatuye aho ngaho i Nyanza nawe?
Oya, papa wanjye bari batuye i Kigali, papa wanjye yaje gupfa.
Oh.
Apfa tukiri batoya ntago twigeze tubasha kumubaza mama.
Ntabandi bavandimwe yari afite mwarezwe nande?
Twarezwe na nyogokuru na sogokuru ariko yari afite n'abavandimwe.
Ari abo bavandimwe se cyangwa se ari abo ba nyogokuru na sokuru babareze ntawigeze abavunguriraho ngo ababwire aho mama wawe yaba yaragiye?
Mama wacu ngo bari barahuriye i Kigali.
Mm.
Nabo ntago bari basahafu baratubwiraga ngo avuka mu cyahoze ari Ruhengeri.
Abavandimwe ba Sebagabe wibuka amazina ninde nande?
Barahari bo, hari ba Ndamye Umugaba Jafeti, hari ba Banzaka Mwita Manasi, bo bariho abavandimwe.
Nkiri mutoya ntabwo yajyaga aza kugusura?
Yarazaga kudusura papa. Mm. Niho yatahaga twari tukiri batoya kuko we yakoraga i Kigali yazaga rimwe na rimwe mu cyaro.
Ukabona bakunze nk'abana yabyaye?
Yaradukundaga nk'abana yabyaye.
Ntabwo yigeze na rimwe abavunguriraho ngo ababwire ati mama wanyu ni kanaka?
Kuko kumenya n'amazina ye twayamenye tugiye gukora ikizamini cyo muri primaire mu wa gatandatu.
Mama wawe yakomokaga mu Ruhengeri, papa agakomoka ku Gikongoro?
Ku Gikongoro. Mm.
Papa wawe yakoraga iki i Kigali?
Abanje gukora mu ruganda rw'isukari rw'i Kabuye, ubundi aza yapfuye yarakoraga muri Majerwa.
Ntabwo hazabura umuntu bakoranye uzatubwira ko azi neza umugore babyaranye.
Ariko hari amakuru twaje kumenya ko bamaze gutandukana.
Mm.
Yagiye kubana na mukuru we witwa Nyirakamane Merita wari utuye mu Gatenga.
Yego.
Nyuma rero umuntu waduhaye amakuru yaratubwiye ngo nyuma y'intambara yasubiye kumureba asanga haba abandi bantu.
Mm-hmm.
Amubabashije baramuyoberwa.
Abantu bari batuye mu Gatenga mbere ya 1994 waba yamenye uwo muntu. Mukobwa wari uhatuye witwa Nyirakamana Emerita waje gusangwa na murumuna witwa Nyirandorimana Priscilla aje kumusura bagatura na akatura ubwo nawe yaza duha makuru mbese mu ruganda rw'ikawa ipapa wawe icyo yahakoraga nyirizina wugeze ukimenya
ntago nakimenye
hari abandi bavandimwe ufite
ndamufite yitwa Mushimiye Imana Angelique
none dukuza umuremyi Esperance wambwiye yuko wize binake byatumye ujya gushaka makuru ya mama wawe kubera ko bahara makuru no kwishyura bagutuma ukajya gushakisha nayo kugira ngo ushobore kuyabaha nta kintu kindi wamenye utabashije kumbwira
nta kintu namenye gusa atandukana na papa yajyanye na murumuna wacu batubwiye ko yitwaga Marigo yamujyanye ari uruhinja ubwo nawe baraburanye
Marigo nawe ntagakuruke uzi
ntagakuruke
nta rindi zina waba wibuka
nekada batubwiraga Marigo gusa
mbwira nk'umwana w'umukobwa gukuru udafite uwo ujya kugisha inama uwubwira icyo watekereje icyo ushaka kugeraho uwo mubyeyi wamubuze ku kigero kingana gite mu mikurire yawe
ewe ku kigero kiri hejuru kuko nagize igikomere kuko nta muntu nigeze nita mama n'uwo nyogokuru najyaga gutungura ngo mvuge ngo mama bikananira nyuma tukavuga ngo mama mukuru ubwo gukura nta mama byatubereye igikomere tubaho twumva nta muntu tugomba kwita mama
muri kano kanya niba mama wawe akumva n'iki kintu wamubwira
nimba mama wanjye yaba akiriho ikintu namubwira namubwira ndi mama nubwo watandukanye na papa twe nta makosa twagukoreye nimba ukiriho wagira agati mukaza kutureba kuko turakwifuza tukakwereka n'abana kuko natwe twabashije kubyara byatubera ibyishimo kuri twebwe
dukuze umuremyi Esperance ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagushimira n'ubwizige no kuba warategereje igihe kirekire nk'uko wabimbwiraga ariko ukavuga uti nzakomeza ngushake mpaka tuvuganye ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe Priscilla Nyirandurimana aho yaba ari hose wamumenya wese niwadufasha kumugeraho waba yarakoranye na Sebagabe Edi baba barakoranye mu ruganda rw'isukari rwa Kabuye cyangwa se barakoranye muri Majerwa i Kigali nyakwigendera Sebagabe wamumenya yaturangira kumukaga ku gikongoro ubwo rero waba yaramumenye akamenya ko yabyaranye n'umukobwa wa ndetse waje no kubana wakoraga mu kigo cy'imfubyi tutazi icyo ari cyo twaga Nyirandurimana Priscilla we akomoka mu Ruhengeri akaba yarafite na murumuna we witwa Nyira Habimana Emerita baje kubana mu gatsata niyo makuru nashoboye gukusanya muri kino kiganiro Agasoro Kaburaga nganira na Esperance dukuze umuremyi n'umwe mu bakobwa be waje ahagarariye mukuru we Mushimiye Imana n'undi murumuna we ataza amazina ariko azi Marigo gusa mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ndabatabaje ndabasabye mu dufashe bano bana b'imfubyi kubabonera umubyeyi Esperance ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ine yavuye iwabo ahitwa Imasoro ya Rutongo agenda ajyanye n'abandi ahunze agana muri Zaire ababyeyi be yabashyize inyuma mu Rwanda yari kumwe na se wabo Francois Munyeragwe utarabashije gukomeza urugendo Nsengiyumva Théogène wagarutse mu Rwanda agashyirwa mu kigo cy'imfubyi akaza kubona ababyeyi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga arashaka kudetanyira abahi izi wari umugore wa se wabo Munyeragwe atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kamatamu umudugudu wa Cyeyere
ikiganiro nashakishaga witwa Koreta
Koreta ni muntu ki ushakisha
Koreta ushakisha ni mama wacu yashakanye na data wacu Rabia Nevana Babiri, ariko nkabanibuka umwe umukobwa w'ipfura yiwe muri ko mutwari kumwe aza gushaka undi muntu w'umudabo wo kimasaro nko nabyanditse mu muri message akaba afite baramube na baramukazi biwe ariko tukaba tumukeneye kuko tumufite nk'umukazana dufite nk'amama wacu baramwe bafite nka muramu wabo abandi bafite nka muramukazi wabo imitungo ye turacyayifite turamutegereje nk'umuntu utarazimiye kuko tutazirengero ryiwe ariko umugabo wiwe tuzirengero rye kuko yaguye umwuka w'abazima igoma ariko imitungo ye turayifite hano ijabona mu karere ka Gasabo niyo mpamvu turi kumushakisha kugira ngo byiza abaye ahari yaza agakora n'umuryango yashatsemo umuryango yaturutsemo ingeri urahari afite bakuru be afite basaza be aho yaturutse tumubonye byari byishimo kuri twebwe.
Yego, reka tugende buhoro rero. Urambwira ko yitwa Koleta, iryo ni izina rya batisimu. Izina rye nyirizina ni irihe?
Izina rye nyirizina buriya ko nanditse n'umwirondoro nk'umwana yarabeye Marene nawe ngo ni yarabeye mama wacu. Iryo nanditse kuri iriya baruwa kuko njye nari muto umugabo we ari we pare wanjye ariko amazina ya Koleta nari inyazi na pabona munyeri faransi komuzi ari pare wanjye urumva niba ababyeyi banjye bambyara nara wabajije amazina ya Koleta kuko utame ibyo nari nzi n'abana bashiki banjye ngo ni n'abana ba Koleta nari inyazi.
Ndabona mu ibaruwa yawe waranditse yuko yitwa Nyirabahizi
Koleta.
Yego, none se Nyirabahizi Koleta ndagira ngo numve icyo mwapfanaga neza n'uvuga ko umugabo we yari pare wawe.
Twavuye mu Rwanda turi kumwe twerekeza muri Congo muri Zaire urumva twaciye za Kirenge tuva Kirenge tukomeza Gitarama tugera muri Zaire Igoma niho Munyerwe Faranswa yitabiye Imana tumusigira ku muhanda bisanzwe nk'uko intambara yari imeze nabi nyine turakomeza turagenda umwana w'umukobwa barakomezanya umwana w'umuhungu yari afite muto tumujyana mu mukuru wa Ruje n'izina ryo turyibuka tukubona umwana w'umukobwa ariko tugeze Katare yaje gushakana n'undi mugabo uvuka mu Masorano muri Rurindo.
Yego,
amazina ye papa niwe wayambwiye kuko mama wanjye agiye kumushyingira bamushyingira uwo mugabo.
Nduzi waranditse yuko mwamushyingiye witwa Gakumba.
Gakumba
yego,
muri Masoro mama wanjye yaramuherekeje ubwo rero turamutegereje twaramuje kuko tutamushyinguye dufite icyizere ko azaboneka.
Nta muntu wigeze ababwira aturuka muri Congo ngo ataha agaruke mu Rwanda ababwira ati Gakumba naramurabutswe ndetse n'umugore we Nyirabahizi naramubonye?
Oya, nta muntu wigeze abitubwire biruka tukiri kumwe bamushyingira.
Ndagira ngo nkubaze Nsengiyumva, uyu mwana wa Maria n'umwe mu bana ba Munyeragwe wasigaye, uwe amakuru ye murayazi?
Ntayo tuzi kuko yasigaranye na nyina kandi makuru tuzi habi n'ubu sindasezana pe mu rukiko nani muri papadiri ngomba guhindura pare kuko ndi kwabaho namusize ariko Marene umugore wa pare mubonye byaba byiza baramubi gasasire gasipare we papa wanjye Sekamana Nosenye yari murumuna wa papa kuciri wacu Mukarumi Nosenye yarapfuye ariko Mariana Mukabazigara aracyariho baramutegereje pe tumubonye nishimwe mu muryango wacu.
Urimo urambwira yuko na n'ubu utegereje gushyingirwa mu imbere y'Imana mu kiliziya uko bikorwa nyine ugomba gutanga uwakubyaye muri batisimu utamufite ugomba gushaka uguhagararira na n'ubu urambwira uti ntabwo ndabihindura ndacyategereje. None se njye umva ngo nkubaze, urambwira ko wahunze ufite imyaka 14 hari nabo batuye abahungaga ari impinja bumwagiyemo haza Croix Rouge, hari n'abahungaga ari ibitamba mbuga abandi ari ibisekera mwanje. Wowe wari umaze kuba ka uhungu ka gasore ka gashibutse ariko wari ukiri umwana, tubwire hano mu kiganiro gasoro kaburaga mbangira ngo nunze ibintu bamwe batamenye mutubwira babinyuzemo kugira ngo nukumva yenda zatekereze nta hazabura wakurabutswe n'uwarabutse mu nyeragwe n'uwarabutswe uyu umumarene wawe ushakisha nyirabahizi koleta cyangwa se gakumba bose bakomoka aho ngaho irutongo hawoze hitwa Masoro kera. Nagira ngo umbwire icyo nshaka kukubaza nk'umwana, iyo nzira wanyuze muva iwanyu Masoro ukagenda uhunga ukagenda usiga bamwe mu muryango ku nzira ugakomeza ukagenda guhunga bimera biti uri umwana, ikintu wibuka cy'iyo nzira ndende n'iki?
Ikintu numva guhunga si ikintu cyiza, kuko narahunze ngira ubwo muri ababyeyi banjye nanjye tuza guhura nyuma ngarutse mu Rwanda. Narahunze turahungana tuva za Gitete hirya ngiyi, tugeze muri Congo turongera turaburana mba nk'imfubyi, kuko mu Rwanda nanjye naje nk'imfubyi.
Yego.
Ariko ngize amahirwe ngize mu Rwanda, abantu bakoraga muri Croix Rouge muri Oxfam barambwiye bati bakoraga muri Mede de sa frontiere barambwira bati iwanyu bariho papa wawe arahari, twaramubonye na mukuru wawe arahari na mama arahari, nza mu buryo bw'imfubyi. Gusa ikintu kimwe cyiza cyane ni uko buriya kuba imfubyi si ikintu cyiza, nta kintu cyiza nko kuba wakumva ngo hari intambara runaka, kuba mu mutekano ni ikintu cyiza cyane, kuko nabaye imfubyi ndababara cyane bihagije, ariko Imana iza kunkorera ibitangaza ngira ngo ari umuntu wacu. Niyo mpamvu rero ko nabonye iwacu nubwo ngomba kuvuga ngo niba mbonye inzira runaka igomba kuba yanacamo nkashakisha n'ubundi n'abandi bacu, byaba byiza cyane baramutse babonetse inzira naciyemo nayiciyemo maze igihe kitari nkwandikira nkababarira ndacyakwibutsa.
Ubutumwa bwawe narabubonye, nuko nkunda kubivuga muzajye mungaya gutinda ariko ntimukangaye guhera. Nabikoze rero ndaguhamagara kugira ngo tuganire. Wumvise abandi bana benshi b'imfubyi nkawe, wari imfubyi igihe bari batarakubonera ababyeyi, hari benshi banyura hano mu kiganiro, hari na benshi umaze kumva batambutse mbere yawe basaba bashaka kumenya ababyeyi babo. Abana b'imfubyi ni benshi, tuba turi hano kugira ngo tubafate mu mugongo, barakumva nawe wanyuze muri icyo kintu cy'ubupfubyi, wumva uko bimera, unyura muri icyo kintu cy'ubuhungiro, wumva uko bimera. Hari imfubyi nyinshi wasize aho muri Congo, hari na n'ubu abakihari babuze aho bagana, batazi aho bakwerekeza. Nk'umuntu ukumva uri muri Congo, umbwiye yuko wagarukanye na Croix Rouge igihe leta y'u Rwanda yashoboraga kukugira bo itahana mu gihugu, abasigaye inyuma bakumva babwira urwo Rwanda wasanze babwira uko rumeze, uravuga ko igihugu kirimo amahoro ariko gitanga ituze. Ikiganiro gasoro kaburaga kibereho kugira ngo abantu bacyumve kandi kibahe kwizera. Urwo Rwanda wasanze rubabwira abo ngabo bakiri hirya no hino bakeneye kurumenya.
Nk'ababeshye mbabwije ukuri, nkiva muri Congo nabaga aho bita itongo, ariko itongo baravuga ngo iyo uzigoma umwana ndi kumwe n'umubyeyi barabatandukanya, umwana agacanga umubyeyi agacanga, ariko nabisanze kuko naje nk'imfubyi, nageze goma baranyubaha baranjyana abanya mu gihugu cy'imfubyi baranyakira, mfatamo n'umwanya mu mukuru w'izindi mfubyi bampa ingoma n'amafirimbi ngera mu Rwanda. Ubu tuvugana u Rwanda rutekanye, rufite amahoro, ndi umugabo wubatse, mfite abana batatu, umwana wanjye mukuru w'imfura yanjye ari giseminari agiye kumupadiri mu gihe kizaza, umukurikira arakora akazi runaka ka mekanike, ubucura bwanjye mfite abana batatu nawe arakora akazi k'ubutekinisi mu nganda ziri mu Rwanda iwacu aho ngaho, abantu nkubwira duhagaze mu karere ka Gasabo.
Yego, niho hari icyanya cy'inganda kinini. Yego,
cy'inganda izabana. Gusa nabwira ngo abantu bari hanze baba mu Rwanda bameze gutya na gutya, nibatahe baze mu Rwanda ni amahoro. Mu Rwanda tumeze neza, turatekanye, turajya tukaryama, nta kibazo dufite, imirimo irahari yo gukora, turakora tukiteje imbere niba ndi kuvuga ngo kana twadutegereje imitungo yose iracyahari ntawayisahuye ko twaje tubona ibintu byacu mu Rwanda ngo barabigabanye nta kintu tuzajyana dusanga oya ibyo ni ukubeshya mu Rwanda ni amahoro umuntu uri hanze wese natahe ibintu mu Rwanda by'ibirahari nta kibazo niba umuntu tumufite akaba hari akaba yumva kuri radiyo tubona kuri televiziyo natahe aze mu Rwanda nta kibazo dufite mu Rwanda wacu ni amahoro turatuye turatekanye turakora tukiteza imbere umutekano ni wose
Sinjumva ndagushimiye cyane rero kuba waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ubwo butumwa utanze burumvikana ngaho kwa rategereje nanone igihe kirekire ukwiye kubishimirwa nkwifurije amahoro y'Imana komera
nawe murakoze cyane Imana ibafashe mukomeze mutushakishirize Imana wo mugisha
agasoro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri isanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka wa 1992 muri 94 umuryango we w'abantu 8 wari utuye Kayonza hari muri seteri ya Nyamirama nyuma ya genocide hari hasigaye umwana umwe gusa rukumbi witwa Musabyimana abandi bari he Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke ngo hayikaze ku ijwi rya Amerika.
Ikinganyo muri iki kiganiro nagikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuza abantu baburanye ntagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo.
Abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute?
Abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye ni umuryango wanjye izo twaburanye mperekana kubonana nabo muri 1992 nari umusirikare urumva nari ndi mu kazi bigeze 1994 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba ubwo 1994 bihabaye ya genocide ndahunga mwongera muri Congo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Congo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze mpa makuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri Kuruwa Ruje urumva naraje kwitabira mu gisirikare njya muri Congo mvayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe amakuru ariko noneho aho mmaze kuzajya numvira agasaro kabuze ndavuga uko bizagenda ndagumya ndategereza nkumva abandi barabona babo ndavuga nange ngomba kunyura mu gasaro kabuze ko nagira uwo mbona nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka
ababyeyi bawe uwo muryango wawe wari utuye hehe kuba mutandukanye muri 1992 94 kaziramo ariko se bari batuye hehe
ababyeyi banjye papa yitwaga Karemera Zatayo mama akitwa Mukandori Konsesi bari dutuye ubu Iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari se gituri Nyamirama ubwo ni perefegitura ya Kibungo yabaye intara y'Iburasirazuba twavaga indi imwe turi abana bagiye kuri abana barindwi yaho ntahuti 1995 urumva ko nagiye Congo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda ndasubira mu kazi ariko ntashanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka 1994 kuko umuntu yihisha bukwe nabo nta makuru nabo bashika ashatika niba barahunze niba batara niba barapfuye
abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari iri hakurya yaritwaga Bumasi yarimo yiganjemo cyane cyane Abarundi ariko ya Benako yo yari nkambi ngari yarimo Abanyarwanda abantu benshi bahunze rero bavuye muri ako gace abatarashoboye kumanuka bagana za Bugesera bihindiye hakurya aho ngaho bajya muri Tanzania umuntu waba warahungiye muri Tanzania muri 1994 wari utuye Kayonza muri seteri ya Rugarama akamenya umusa Gitwaza wari uhatuye Karimera n'umufasha we Mukandori abo bazatubwira abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko bakurikirana
harimo wankurikiraga witwaga Muvunyi akaba n'umwe wankurikiraga wakurikiraga uwunkurikira witwaga Ndaruhutse akaba umukobwa wagagamo ari wa gatanu nangu wa kane gute witwaga Uwimana akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga akabaho n'undi mukobwa witwaga Mutabimana ubwo mukuru wa mushiki wanjye ariwe mukuru we we yarapfuye ndamushyingura yapfuye na kabiri na gatanu na karindwi aramushyingura yitwaga Nyiramataba
yego
nagerageje kujya muri izo nkambi nagiyeyo nagiyeyo pe nagiye pe nako nshakisha amakuru mbura umuntu umwe amakuru nako garumasiho habaga burya abantu bavuye abarundi ariko hari n'abandi bantu bavuye mu karere ahahoze ari za murambi za ariko ahahoze ari perefegitura ya Cyumba
yego
bumva kubera ko baturaga pari komine ntago Kayonza ari ukwayo ukari ukwayo bira aribo bari benako aribo bageze n'aho bageze barabimura babajyana aho bita Mushuro hari n'abandi bantu wenda bari barahize mu mashyamba banyura mu Kagera barambuka Kagera aribo bagiye za Cyabarisa Isharagwe naho nakoreje yuko nshoboye nkoresha za kuba bize zabaga mu nkambi itegiye zitakisha abantu babuze ndazibura mburamo umuntu no mu guhunguka nta n'umwe wigeze uhunguka ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye nanga se kandi nanone ntago ari abantu urumva ko harimo abankurikira abakuze ntago baje nzibuze niba ari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushira ariyo se umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse
urabivuze ntabapfira gushira nicyo kintu nkunda kubwira abaje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga mbakomeza ariko atari kubakomeza gusa mbasaba kwizera tugendeye no kuri uwo mugani wa Kinyarwanda bidufasha gukomeza gushaka kugeza igihe tuvuze ko ntawe tubonye ariko igihe cyose umuntu tutaramubona tutarabona ikigaragaza yuko atakiriho ntabwo ducika intege niyo mpamvu kenshi na kenshi birangora iyo ngomba kubwira umuntu waje ashaka uwe nkamuha amakuru mubwira ko nasanze ko atakiriho biramvuna ariko nabyo biba ari byiza kubera ko bituma umuntu ashobora gutangira icyunamo cye agasezera kuwe azi neza ko atakiriho agatangira ubundi buzima none rero wowe Jean Paul Turikumana wagiye Benako ntaho utagiye wari uhari bagaruka muri zo za 98 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda ntabwo bagarutse ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo nabonye bajya ruguru nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona nuko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonwe nta muntu wakubwiye aho ngaho inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe
yayo hari n'abatwangituranye bo muri famiye n'ubu n'ejo nakuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inyito za gacaca ntawe ingeza avuga ati nabonye ko ari unata wapfa ni ukuvuga nta makuru namwe mfite nabo bahungutse bavuye Karagwe bavuye Benako hari n'abagiye bava Kongo wenda bavuye bati wenda hariho abacaga mu Bugesera bagera mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu nta makuru nta muntu n'umwe bigeze mpa makuru ati umuryango wanyu nanga ko ari unaka hari unaka nabonye yakuye ahangahe iwanyu oya nkawe
abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye ndavuga wa papa wawe
ntawe Baruta nawe ni mushiki wanjye uwo nguwo wari mukuru wanjye yarapfuye kandi kugeza ubu nawe nta makuru yigeze amavuga namubaza yuko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga kuke ntawe nta makuru
bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umuvugo ati ndabizi baraye urubunda hariya bagenda buri wese anyurukwe amatati ni kwamera mutandukana mu ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko untu w'inyamirama na nubu wari wagira cyo kugira bose bakugira ko batabize
uko ariko kuri arimo abo mu miryango nakubwiye harabo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe kugira makuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiri uko bagituye ahahoze ya Fetri ya Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 94 ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi kumana ibya bitaravuzwe mu gihe cy'agacaca ijwi rya Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba aramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse na Kanziga na Musabyimana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bajya za Bugesera uwamenye amakuru yadufasha kaduha no kwijwi rya Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo Rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana mabwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nababwira ko urumva imyaka ngezemo ndakuze na nashaka umugore kubyara n'abana bane nawe yitabye Imana 2017 ndabongera abana abuzukure barabategereje abakababere banyirasenge na base babo barabategereje baza bakabona ufite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'iyi mama ndi umupfakazi benshi yaranshaririye komera
umuryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro agasaro kaburaga muri kumwe ahasigaye Imana nibidufashamo witegereze wizeye umuryango wawe uzawubona
sinabona icyo nkumbwira kuko Imana izaguha umugisha uri intwari ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu ihuza imiryango ihuza inshuti ibihugu byose kuri cyane ikiganiro cyawe kandi buri gihe icyo ari cyo cyose nanjye inkunga wanyeneraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ariyo yose n'abanshoboka
urakoze cyane ndagushimiye igira amahoro y'Imana
nawe yahorane
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'umunsi ntano tugisoreje mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2073 4 6 nongerenye sibiremo 001 2073 4 6 1 0 naho utaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.